nichanganye nipambane tukaungane
international choir
nichanganye nipambane tukaungane
ukianza na ulivyo matata na vyo sakata mimi mwenzako hoi tabani.
Macho kama umekula wida, wanichinja gana four figure, picha na maposi ya kuiba.
Walai
alivyo mkali wa nondo, atali kama Tysoni, anavonifunika kitandani kuna muda huwa sijioni.
Jukwa linakuwa la moto, kazi ya Michael Jackson.
Nifungie zip, nifungie zip, nataka unifungie zip, nataka unifungie zip. Kama faulu mpaka penati, Mungu alikupa sifa na utanashati. Wanashindana na wewe ila wakupati. Oh my God, kwangu tulia. Wanakuja kuja kwangu ila wanipati. Na jis moyoni na kupenda kwa zati. Nisha kataga mizizi ya washerati. That's why nasema
alivyo mkali wa nondo, atali kama Tysoni.
Anavonifunika kitandani kuna muda huwa sijioni.
Jukwa linakuwa la moto, kazi ya Michael Jackson.
Nifungie zip, nifungie zip. Nataka unifungie zip, nataka unifungie zip. Nifungie zip, nifungie zip. Nataka unifungie zip, nataka unifungie zip.
Nichanganye, nipambane, tukaungane. Nichanganye, nipambane, tukaungane.
Ulivyo kweli waifu matirio, nataka uwe waifu interio. Sina mashaka na sura, umbo bado kufura.
Nifungie zip, nifungie zip. Nataka unifungie zip, nataka unifungie zip. Nifungie zip, nifungie zip.
Mr. Goody, good music.
Nataka unifungie zip, nataka unifungie zip.
JB.